Yesu abakiriza bonna balina ebibi bwe bamusemberera abakiriza babi
Yesu
Yangu na kuumuza kirize kigamboje ke yasingo ponona mukama kamugobe
Yesu
Neraba mu maso go bwe ndyo mono nyiddala naye bwe njija joli sijja kulw'erinnya lyo
Yesu
kankwe anze mukama eyanyani wizaze nange ya kujemera wonazo musaigo
Yesu
abakiriza